simwaji utashinda kwa kigotoro baby Jesus madame kila solo kipeke yangu nataka vitamu kupiga kishando kama Cristiano utangata masofa masofa masofa
takupa madini sona soma sihala I like it takupere kadina ulaya songo ubaya oh asilali when you
Nasimwa jio, hata shinde kwa kigotoro